Jande jeddi der dewtere golleji lilaabe torra fuddi. Assalamu alaikum higiraabe kettinibe. Miden channa on der inde lamdo jomirawo jonjam. Miden bettina ko men bawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burnan kesam. Hande en jottake sura nay der jande men he dewtere golleji lilaabe. Luka binduɗo dewtere nden no halana e hunde fu ko yotti lilaɓe ɓen gaɗa Isa ƴencinama dow. Nyalade Pantekosta ruhu cenido jippake dow hawride famarde worɓe e rewɓe hemre e laso. O hebbini ɓe he seyo. O walliɓe ɓe kaliri he cuusal dow kayɗe ɗe lamɗo waɗi. Nyalade de himɓe ujunaje tato gonɗini Isa Almasihu. Hawride gonɗimɓe Isa heyre nde no hawra nyande fu faɓe kettino jande lilaɓe. Eɓe cenda burnan maɓɓe caka maɓɓe der yidde hayɗiniide e der kakkilondiron kayɗiningol. Ɗuɓɓe gon nani habaru lobbo o. Ɓe gi'i battiton der burnan gonɗimɓe heyɓe ɓe. Ɓe naati der hawrinde maɓɓe. Der sura tati en nani no Piyeri yanɗintiniri garbinowo bongujo der inde Isa Almasihu. Jama'aare mawde doggi naati der juulirde mawde faa gi'a hayde mawde de. Wakkati jama'aare mawde de hawruno, Piyeri ummi dari yeeso maɓɓe. O waaji habaru lobbo dow Isa Almasihu. O haalani ɓe ɓe tuuba law law, heɓa ɓe keɓa yaafaneede hakkeeji maɓɓe. Demɓe du ɓe andan burnan kesan ɗan der Isa Almasihu. Amma higiraaɓe, hana himɓe fuu goni no maata belɗum he ko woni no waɗa der juulirde mawnde de. Kettine.
Wakkati Piyeri e Yahaya kaldanno jama'aare nden, cakkanoɓe Allah he hoorejo domoɓe juulirde Allah mawnde nden, kam he Saduki en gari to maɓɓe. Ɓe maati mone gam Piyeri e Yahaya no jangina himɓe no mbaajo ko har Isa Allah no ummintina maayɓe. Ɓe nangi ɓe, ɓe ombiɓe nder kasu faa jangore mum gam jengi. Amma himɓe hewɓe nanuɓe waaji om gonɗini faa waɗi hano himɓe ujunaji joyo. Jangore mum hooreɓe maɓɓe mawɓe yehudankoɓe he janginoɓe tawreta kawri Ursalima. Mawɗo cakkonoɓe Allah bi'eteɗo Anas no tawa ton. Kayafas, Yahaya, Skandaru he jippotoɓe he hooreɓe cakkanoɓe Allah fuu no tawa ton du. Ɓe darni Piyeri e Yahaya yeeso maɓɓe. Ɓe ƴamiɓe har bawɗe ɗeye na inde ndeye jamɗintinirɗon bonguujo on.
Acce daroɗen ɗo seɗɗa. En nani ko lilaɓe ɓen no beegina himɓe fuu. Nyande fu jomirawo no ɓeyda himɓe heɓuɓe kisinan der hawride gonɗimɓe den. Hawride gonɗimɓe den mawni faa yottake himɓe ujunaje joyo. Amma joni kay torra fuɗɗi der hawride den. Piyeri e Yahaya nangama ɓe uddama der kasu. Gaɗa mum ɓe gaddama yeeso ardiɓe Ursalima. Der ardiɓe ɓe no woodi ɓurɓe sembe der leydi ndin. Kamɓe goni gaɗuɓe haɓɓi daane gam tontude Isa Almasihu. Jonin Piyeri e Yahaya jarama yeeso maɓɓe. Ɓe ƴamama har bawɗe ɗeye na inde ndeye ɓe janɗitiniri bongujo on. Ɗume ɓe bi'ata? Ɓe kulina? Ɓe caloto andituɗe Isa na? Acce kettinoɗen.
Nden Piyeri kewɗo ruhu ceniɗo wi'iɓe, ardiɓe himɓe e mawɓe yahudankoɓe, seni on ƴamimin handen moƴƴere nde min gaɗani bongujo on fuu, on ƴamimin no o yamɗintinira. Ndenne oɗon kandi andinede onon e Israilankoɓe fuu ko gorko o dariɗo yeeso moɗon, nyawti nder inde Isa Almasihu mo Nasaratu mo tontuɗon, amma mo Allah ummintini hakkunde maayɓe. Isa o woni hayre nde onon nyiɓoɓe mboppuɗon, kayre laati hoore nyibdi ndin. Kisnam wala har goɗɗo feerejo gom, gam inde gom wala kokkande nder duniyaru ndu nde kandirɗen hisinirede. Wakkati ardiɓe ɓen gi'uno cuusal Piyeri e Yahaya, ɗum hayɗiniɓe gam ɓe paami ko ɓe kana himɓe tedduɓe ɓe jangay. Ɓe anditi ko ɓe himɓe wonduɓe e Isa non. Wakati bengi uno jamdintinado onno dari hadde mabbe. Bengala fuuno benje dirta. Benjamiri Pierre e Yahaya mburto haurinde kito tobe nden. Nden be chawo ndiri e bembia. Dumenga eten warbe dido be. Segonga non. Wombe Ursalima fu tabintini bengati alama kaidi nido. Kadendu. Embawa yedudedun. Amma jonin dumhanda sankitade chaka himbe. Ndenne. Empoda no pimakbe. Kadembe be kala na bagoto do inde isenden. Nden be noddibe. Be tilsinibe tobe mbajo. Tobe jangin der inde isa. Amma Pierre e Yahaya jabibe mbii. Onon eko emodon. Ndare ko buri wode yeso alla. Min tokka ko mbii donna. Na min tokka ko alla wii. Minen kai. Min bawa accude halude ko min jiiri gite amin. Eko min naniri noppi amin. Be podi noppi mabbe kaden. Nden be njofibe. Be keppi fu hebude lawol jukkudebe. Gam himbe wombe don fu no njetta alla gam ko wadi dum. Njam dintinado e hayne nden on dubi mun no buri la soji didi.
Higirabe. Pierre e Yahaya kuli ardibe Ursalima na. A. Be kewi heruhu chenido. Be chedake do baute kisinan Isa almasihu. Be kepi chusal e chembi inol. Wakati be darino yeso himbe sembente bebe. Be chedanto be Isa almasihu. Jeri inde Isa almasihu. Gorko oyan dintinira. Ardibe yahudanko be kepi hapi hore. Be mili ko be bari Isa e ahipe musan kitake. Ama joni kadeng. Inde Isa nonane deri labi Ursalima fu. Tokube Isa garti. Ebe don peido deri dudal, ebe peido chusal. Ardibe yahudanko be kaitinake. Wakati pe giuno himpe pe jangai. Be kana te dube no bajoro he chusal he holare. Be giiri gite makbe haide de Pierre wadi. Be bauta salade anditu dedun. Be anditi ko Pierre e Yahaya no wonduno he Isa. Ama higirabe, be ketinake ko Pierre wiina. Be jabi waju mako do ko Isa mope boppi. Ummitake hakude maibe ete dinama douna. Be tubi gangoleji mape bondina. Be jabi ko kisina wonana deri inde Isa almasihu tanna. A, be kauri be jami. Dume gadete worpe dito be. Noe bawirden darnude chankitaki waju o hakude himbe. Ardibe yahudanko be palaka he gonga. Be jita nanudetum. Be jita du himbe beto nanadum. Pierre e Yahaya yofama deri kasu. Amma be kulijinama. Be kala nama to be bajo abada kadendo inde Isa almasihu. Ama onani no Pierre e Yahaya notoripe na. Be bii. Ono eko emodon, dare ko buri wode yeso alla. Men tokka ko bi udonna, na men tokka ko alla wii. Minenkai, men bawa accude halude ko men giiri gite amin, e ko men naniri noppi amin. Pierre e Yahaya kulai duko ardibe sembente bebe. Be gollano be lampdonom. Isa yamiripe, be lato chedanto bedu. Pierre e Yahaya jiditi nade golle de Isa halfinibe. Be gii Isa ummitake hemaide. Be pami ko Isa wadi do leggal palangal. Be andi seyo kisinan. E be jeya he Isa. E be kauti he Isa. Ruhu chenido no jodi deri makbe. Noe be bawiri de itirude. Ache jange yeso fanane ko wadi.
Nde Pierre e Yahaya yofanonden. Be chotji to himbe makbe. Be kala nipe ko horebe chakanobe alla e maupe yehudankobe be mbiibe fu. Wakati be nanunodun dem. Be banti dade mape to alla heberne wore be mbii. Alla jomirao, antagi dou helei. E mayo mango e hunde fu kotawa ander mumen fu. Andu haliri haruhu chenito ander hunduko mamimin dauda. Golowo ma on de ovii. Dume wadi ko hakilo lenyi fu umi. Dume wadi ko himbe no milo miloji oli. Lamibe duniaru no darna konu. Ardibe kauriti fa kabda e jomirao e almasihumum. Dumu wani gonga. Gamder sirenden. Herodus e Pontius Pilatus nangondiri he Israelankobe. He lenyi gom fa kabda he Isa. Golo o machenito mchubida on. hano ni be golliri ko podino da bawde ma he muide ma fu. Jonin jomirao, ndaru halaji mabbe bondidi. Kokka gollobe ma chusal mangal gan wajade halama. Wangim bawde ma, heba himbe jamdita. Ngada alamaji kaidi nidi, e kaide har inde isa, gollowo mada che nido on. Wakati be kantuno dua umabbe, no kurende be kauriti on yingi. Befu be kebina heru chenido. Ibembajo hala alla hechusal.
Pierre e Yahaya chokyake to gondibe kodibe. Be kala nipe hune fu ko wadi. Be du idake. Be chembi inori deri hala lamto. Lamto japi du ayere mape. Ruhu chenido wari heunipe. Be tinni e be kala hala lamto deri chusal. Higirabe. Wakati isa wonno deri duniaru. Jeddi do makko heewi fa nyalaade mayde makko. Jeddi din ƴuwi to ardiibe yahudankoobe. Joni kampe goni no jedda Pierre e Yahaya. Amma wuddu jeddi gongari din ƴuwi to seydaani. Higiraabe, odon miccito ko no woodi laamuuji ɗiɗi gonɗi no golla der duniyaaru duna. Gonga non, laamu lamɗo e laamu seydaani. Isa wari sankitude golle seydaani. O wari saptinde worbe e rewbe deri machanga ku laamu seydaani. Wakati Isa mayuno, o jalake hakke, maide e jahannama. O jalake seydaani. Ama higiraabe, seydaani halkaka fa abada ginan. Se nyalade Isa warti gankite chakititode. Den seydaani e malaikaabe munno bugete deri undu hite. Ama jonin. Seydaani no tinno he golle mun jayde deri duniyaru. Innanay sanne do golle seydaani illu Isa mayi. Ama jonin seydaani fuditi golle mun kade. Seydaani woni gondo gada golle ardibe dina deri Urusalima be. Kade seydaani woni no sio halkude golle lamdo. Ardibe yahudankobe ben jida yi ude ko haurinde gondimbe heyre de no mauna eno sankito yade. Nonnon. Seydaani du yidaadun illa nyalaade Pentecosta himbe ujunaje joyo choptinama der laamu seydaani be nannama der laamu lamdo hawrinde heyre gondimbe Isa de kayre woni eglesia Isa wonde no mauna yaade burna mabbe no wattita himbe no kisine seydaani no wanyidum nyande gon seydaani e tokkube dum fu no kalkete fa abada abidin. Ama fadde nyalande de warude, seydaani tinnoto no yedda golle lamdo, no wadda tora do iglesia Isa almasihu. Wakati beidete njangude deri deutere golleji lilabe, enji anko jeddi in e tora onno beido. Ama iglesia Isa darnatake, o tinnoto du omo mauna e omo sankito deri duniaru. O futi deri Urusalima, ama o sankito tofa leidi Yahudia Samaria. E fa keron duniyaru fu. Seydaani watan ko woni deri bawde mun fu fa hada chankitaaki laamu lamdo. Amma o heppa. Hande eglisiya deri duniyaru no fotta jeddi e torra. Deri leyde gon no kuje to gondimbe Isa kaurata ombama. Bulama chankitama. Gondimbe Isa nangama e uddama deri kasu. Halude hala lamdo hadama. Amma higirabe. Fui wauta darnude beidaki e chankitaki habaru lobbo o deri duniyaru. Himbe lamto kebi baute ruhu chenido gondo no golla deri mape. Ruhu chenido o no sembintinape. Omo wallape deri wakati torra. Omo hokape chusal. Omo hokape karfeje debe kalata. Higirabe, deri leite gonto kube Isa no babare ganghalude do Isa. Ama ba maide wauta darnude habaru lobbo do Isa gan sankitade der duniyaru ndun. Higirabe gondimbe. Lamdo wallu en, tokke misalu gondimbe arandebe be. E misali bandirabe men wompe no torro handen. Ache kauriten deri duaere. Chembin iniron deri hala lamdo. Michitoten ko lamdo woni jombaute fu. Kanko wallata en darote he sembe gan makko. Ache chamen baute ruhu chenido hebbina en. Heba kalire he chusal deri inde makko. Amin. Ache kantire siria o deri duayere. Babirao, men jettima gam misali gondimbe arambe. Wallumen, men darodo sembe wakati tora yottimi. Sembidimmen harobaut ema ruhu ma chenido gondo deri amin. Amin.